beat.
Pressure ndo inatang ni saga diamonds. Zime kata za ubongo izi muscles. Tani wangu mzazi na uoniwa kika. Donki shali pata 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 shika. Pata pata shika. 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 Pata pata shika. Shika.
Shika.
Shika. Shika. Pata pata shika.
I'm tiny child zima, I'm a piano. The illest ever to do and park on of CEO.
Nangoza kizazi cha nne pitia hip hop na kwa mega boss. We're soft kaline, hii ni combat kama letter force.
Mind of set, rap game, ikufanye rich, then you get away. Mind of set, make impact on the streets, so we not the same. Scorsi money, kiss a couple dollars, I can kill for 100 million dollars. Demanding respect, cause you know power, vichekesho reference kwenye Russia. Imagine sifu, so maybe, malume one man, ila navy. Pick a triple double, kwangu, haina tabu, do the West book like a baby. Proper preparation. Life dedication, gina nale level, that's crazy. Black medication, you meditation, gini chiki chini.
Pressure doi na tang ni saga diamonds. Zime kato za ubongo izi muscles. Tani wangu mzazi na uoniwa kika. Donki shali pata 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 shika. Pata pata shika. 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 Pata pata shika. Shika. Shika.
Nafanya haya bila pressure. Kitambo sana tushakesha. Rudi sasa kukomesha. Wewazo wapi utakopesha. Hapa tunamwaga maji kwenye desert. And I'm the one up na kwepa fya tour two. Check it amani ujaona clues. I wataki kukona na do what you want. Kama ujisoma na do a do. Tachomo na jua. Noma kila atua na ndoma na tuna anua. Wahenga walituchagua. Nipo atua kama mia ibi mbele. Never me easy tele. Visions and mbovu. Bado wanna be sure what we gon' do. Mishes ili tuacha na makovu. Sasa wakituona ni mapovu. Simba uchu ya mwezi ndovu. Kama uji mchezo no rules. Na afo pana, hofu sana. Hapa spana na wabana too.
Pressure ndo inatang ni saga diamonds. Zime kato za ubongo izi muscles. Tani wangu mzazi na uoniwa kika. Donki shali pata 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 shika. Pata pata shika. 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 Shika,
it ain't over.
Shika,
yeah.
Shika, pata pata shika.
Look, okay, pata pata shika, chukis na mwagika. Mchongo shakwa noma kavita iwe vita. Sulize liko toka paka liko fika geto. Chumba kimoja mlo moja watu kama tisa. Ndo hivyo dini bila pesa mademo wangati. Ndo hivyo dini wenye pesa kwa Google wapati. Ndo hivyo watu tuko busy na tafta chapati. Ndo hivyo saivi matumizi anafika dilaki. So please,
so don't call my money. Siko machizi tu serious atufanya kutani. Na maswala kutubu tusheje chaga za money. Minetu IU Music in like a fighter of money. You sweet babe.
Pressure doi na tang ni saga diamonds. Zime kato za ubongo izi muscles.